Rwarirumu abana baji bajja eri Mesia ngabazadde babwe babalese Mesia baseke mikono wabula bayigirizwa ne babagobaganya basembereyo era bo bamanya baba babera ku lusegere lw'abanene bwe beeyisa kyokka omulokozi bambi n'abakomako n'abalagira babaleke mubaleke mundekera abato bajje gye ndi temubagaana muleke abato beegazaanye mazima abato ba muwendo nnyo mubaleke beegazaanye aba abato lyeggulu lye tulina ku nsi gamba tubakuume tubalere tubalungamye aba abato lyessanyu lyaffe mubaleke beegazaanye aba abato ge magoba bwe busika bwaffe ŋŋenda ne ndaba eyo nga waliwo emikolo bwe tufuba okubagobaganya abato ebyokulya oba okunywa ebyabataabo boolaba tebitera kubakumbalirira ne tubawa mmandi obufisepise batuuzibwa mmanju ku mikeeka wansi tetubaganya kusembera ku mwanjo wano mbubaaba n'akavuyo kangi bakooya tetuganyi akavuyo oluusi balina naye nze kye nsaba tubalansinge tubawenga kumwaganya beeyabye beegazaanye tebaalina kabi muleka abato beegazaanye mazima abato ba muwendo nnyo mubaleke beegazaanye aba abato lyeggulu lye tulina ku nsi gamba tubakuume tubalere tubalungamye aba abato lyessanyu lyaffe mubaleke beegazaanye aba abato ge magoba bwe busika bwaffe ze bansanyusa nnyo abataabo era ng'ebyango n'obirya baagale ng'oyagala gutufe tuntuza omwana wamma abato mujje mbabuulire mujje mbayimbire akayimba kano kaneero akanyuma kati bwe nnyimba nga nammwe mwanukula olwo tusaakaanye mu ddoboozi erya wamu nti Yesu ayagala abato
abaagala nnyo Yesu ayagala abaana
Yesu ayagala abaana
abaagala Yesu ayagala abaana
amabujje mugalete
abaagala nnyo
eri Yesu ayagala
abaana
Yesu ayagala abato nga
baagala Yesu ayagala abaana
ze bansanyusa nnyo bana abato bano era ng'ebyango n'obirya baagale ng'oyagala gutufe tuntuza omwana wamma abato mujje mbabuulire mujje mbayimbire akayimba kano kaneero akanyuma kati bwe nnyimba nga nammwe mwanukula olwo tusaakaanye mu ddoboozi erya wamu nti Yesu ayagala abato
abaagala nnyo Yesu ayagala abaana
Yesu ayagala abaana
abaagala Yesu ayagala abaana
amabujje mugalete
abaagala nnyo
eri Yesu ayagala
abaana
Yesu ayagala abato nga
baagala Yesu ayagala abaana
muleke abato beegazaanye mazima abato ba muwendo nnyo mubaleke beegazaanye aba abato lyeggulu lye tulina ku nsi gamba tubakuume tubalere tubalungamye aba abato lyessanyu lyaffe mubaleke beegazaanye aba abato ge magoba bwe busika bwaffe mubaleke beegazaanye aba abato ge magoba bwe busika bwaffe mubaleke beegazaanye aba abato ge magoba bwe busika bwaffe